ShankySupplier.com.
MGM Records.
Bado mwanzo mwisho mechela Alibaba. Hey babu alisema sala usingizi wewe. Hey misuni chakabo. Hey bata kojoi. Nenka ubone. Hey 57 50 yombu chenche. Talent genius Mike Kido Kira. Za show. Hey bafeto lumera 20 apo. Izo Izo Bado Izo Humo Izo Bado Izo Humo.
Oh yasa.
Kama unanichukia we nipotese. Kama unipendi sikupendi we nipotese. Kama unanichukia we nipotese. Kama unipendi sikupendi we nipotese. Kama rafiki mnafiki we nipotese. Nikikujua mipasho mimi nakukata. 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 Kujua na sio shida, shida kusaidiana. Wakapi wanajua na kwenye shida na tupana. Wapo unajifanya wana, kumbe wanafiki mipasho. Kama we snitch, unajifanya wangu rafiki. Kumbe uyawezi rafiki mnafiki. Unajikuta mwanangu sana, ukiwa na mimi usipokuwa na mimi. Unanisnitch mimi, nikikujua sikufugi marasi. Kipo kitani umbua, nikipicha marasi na kuweka wasi. Na kukachao nikachae bora unioneka. Tupotezeane, kila mtu na mtini zake. Pata maisha yako, kila mtu na maisha yake. Chuki binafsi haipendezi, bila sababu kuchukiana, kubaguana, kutokupendana. Ndio maisha gani, kukosa amani duniani, ulayani, ndio sera gani. Wauni hatugombani, tawale amani. Wapo wengi niloishi nao, paka leo wengine bado nipo nao. Naishi nao, wengine wamenikata, wengine wamenikata. Wapo wengi niloishi nao, paka leo wengine bado nipo nao. Naishi nao, wengine wamenikata, wengine wamenikata. Namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Tano saba chamala kupeperusha bendera. 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 Sigante wewe sitere sina pita kwenye top pedale salama nyumbani na tamba bande soche. Kwa njoto, matumaini najipa kwa ficha ya matarajio yangu. Gazabu asiishi, bado sijalisika kwa kuwa sijafika. Napotaka kufika, ila Mungu yupo na mene nitafika. Tumana najiamini, mina chapa mwento, speed ya farasi. Sina mwento akinyonga, nyuma mwiko mbele na songa. Nafunga mkanja, buti na kasa kamba, siwezi kusanja. Tano saba ipinkiki, ata mkijaji vibaya mkedesi. Aina koses, siete kesi usikesi. Babu alisema asala usingizi kulupuka. Majira yanajongea muda sio rafiki. Adui mshelewa saa na iwasa kesho. Kesho chelewi. Jinsi gani maisha na kweta kazi. Miaka inasonga mbele siku asirudi nyuma. Yalopita mepita yawezi kurudi nyuma. Sometime lost biashara ikibuma. Nakosa mikwanja mikuu kwa ijatuna. Tegemee cha ndugu minipe maskini mimi mwenyewe najituma. Life uso pupa kufika so kutangulia kwenye life. Domana sina pupa na life. Hata kama bado sina waifu cha kwanza. Na poka sina life kibinafse pentes. Bila sababu kuchukiana, kubaguana, kutokupendana. Ndio maisha gani, kukosa amani duniani ulayani. Ndio sera gani, wauni hatugombani cha wale amani. Kama unanichukia we nipotese. Kama unipendi sikupendi we nipotese. Kama rafiki mnafiki we nipotese. Kama unanichukia we nipotese. Kama unipendi sikupendi we nipotese. Kama rafiki mnafiki we nipotese. Nikikujua mipasho mimi nakukata. 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 Wapo wengi niloishi nao, paka leo wengine bado nipo nao. Naishi nao, wengine wamenikata. Wengine niloishi nao, paka leo wengine bado nipo nao. Naishi nao, wengine wamenikata. Sipo si jamaa, namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Namkubali anayenikubali, asiyenikubali jidokila simkubali. Tano saba chamala kupeperusha bendera. 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 Sigante ubuka eba takojoi M Sabini Potesa, Adizo Fasa Ghetto, M Kushia Kilimoja, Leila Baba, E Championi Muliro, Dazo Shina Sita, E Musa Kodo, E Twali Kinyo, E Nambadi, E Fugi Blanji, E Julius Amsina Saba, E Matia, E Mr. Blokeni, Yudamani Skapa, E Mwanzo Mwishio, E Utawala BMC Kitenko, E Texas Kanabino, E Taima Msela, Baba Ishe Msela, Bogo Shiti, E CJ Msela, Atabu.